my number one.
I still kiss, baby.
Wakisema nichague tena, nitakuchagua wewe. Wakisema nipende tena, baby bado wewe. Maradhi kifo kitanyumbua, acha niweke wazi, michezo unaijua. Iti mara nite daddy, big big daddy. Of course mimi na mwita buddy, ata hili mradi twende hadi ni monge gari ni msusie na kadi. Kwa kujichukulia mamuzi, even na nikambusu aje kwa juu. If I'm about to lose, I better lose my life, baby, not you. Unanifanya remba, oh, 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 oh.
Mwenzako nisha kuzoe.
Kazi ya kulinda mipaka, mfalme na tonyo kali. Kwa yule anayemtaka, habibti ndo lake jina. Wapenda jidai, bila yeye ujanja sina. Yacheni mjoe, oh, kwa utani masyara. Na nita kwa ishara, nimpole chotara. Wala hana papara. If I'm about to choose, in a million I'll choose you. But to lose life, I lose my life, baby, for you. Umenifanya na ima. Oh, 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 oh.
Mwenzako nisha kuzoe.
Oh, 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 oh.
Kiniacha utani one.
Oh, 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 oh.
Mwenzako nisha kuzoe.
Oh, 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 oh.
Kiniacha utani one.
Stunt the boy, call me number one.
Zitka Mix.